fayo mukati wimu pele diwene nangwidwa lefwaya isabi wimu pele nsoka we want you yatwaba ngena mashamu banga ishifya la fyabana nokubasha ifwe tulaba sunga abana nokubakusha ukuti wakese tusunga konga twakota nomba mwe kubafyashi bamotamu sakamana poseni kwa manu kubana bantu ni mwe mwafachi yabananga barubana nishini 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 mwe
poseni kwa manu
Kamana poseni kwa mano kwena bana venu bilaidi shanya uwe temwe kamwa fula takule kubwela nishikwilila mwaya mwashaba na imwe balelila kunsala awo bana venu basungeni abane nubala lililila bana imwe marishuka bantu marikwata nomanga tamule wasakamana nishimule yona wila temwe vene abana upi bafuma kulile Tamu sakamala nijitamutasha Poseni kwa manu Bantu mwe Mwafachi yabananga barubana nishini mwe Mwafachi yabananga barubana nishini mwe